But I'm looking polar and polar with your smile. A little shy, but I have to give my best blow. I want love, now kuwa mo river nilo. A style on it, kumbo kechinilo. Golo golo moto kato avgari chupa. Moyo mukwane, unote kamo kachupa. Toko toko wafuka mama yenze papa. My baby mama, na baby papa. Kate moto keno dovu gari benz. Omu metu wani tweda gama benz. Newisi wani tucha ya hiyenz. Hiyenz. Feno. Tulinga banana and monkey. Banana and monkey. Mulavu tugawana. Eno lavu tushanana. A banana and monkey. A banana and monkey. A watari mpalana. Omutari mpalana. Big player na ye mwana kati ya chuka. Kuvana kufuna katinda wanatuka. Ndi waku kwa galama gap. Sija kuchuka, siri kuchitinga. Katinda wanatuka. Abade to body napenda your body baby. Down sawa tuzale yo chip baby. Abade to body napenda your body baby. Down sawa tuzale yo chip baby. Kante watu keno tuvu gali benz. Ni benz. Mwani tuida gama benz. Ama benz. Mwani tucha yari enz. Evidenz. Evidenz. Tulinga banana and monkey. Banana and monkey. Love to gabana, eno love to shanana. A banana and monkey, a banana and monkey. A water impalana, a water impalana. Tembea tugende zonda gwa muko. Muyo mukwano wasana na koko. Kamweba ze kuroru susu nevako. Era kukwata kwa muwera wanako. Balumi just wine you watu. Usinge kuba nabanji bachitoku. Ngawa tamo tamo kuwa poku poku. A baby girl bari kembe kopo. Golo golo matoka tuafga chupa. Moyo mungu wangu nataka muka chupa. Toko toko wafuka mama yenze papa. Mabili mama. Kate mtu keno tovu gari benz. Omu mtu wani tuida gama benz. Ama benz. Yawusi wani tucha yu evidence. 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 Tulinga banana and monkey. Banana and monkey. Love to gabana, eno love to shanana. A banana and monkey, a banana and monkey. A watari mpalana, omutari mpalana.